basanze mu kyatemya bukofu mukama yeebala abujjeeko eddiba kengudde gonja gyakalira magujja weeyoterawo mbuuse o omusota gwa ttente tiwali oyagala mulaalo y'abaafa ekyo kye bayita oluloddo nkomyewo sibalagala nkaye abeereega yatumasa lunogowa nti nkudde nkyumi amasimu g'onkubira nga agamponi nga nkooye ninze masasi ge wansuubiza mukulu nze ndikisa ti naye nnyambala era nendya oke yeggwe bino gyosula ku bitanda bimeka omwafa emmere enkoma ku ssowaani emu ng'omugagga gy'olya lwaki tolya pipa ne tukutya ti mukulu oli mwawufu ku nze lagira n'obudde buzibe awo ndyoke nkuyita asusse obazuukiza abafu ozimbe ne mu bbanga ennyumba tobalwa ate mbalina wasimbye ne weewaana bwogezi osula mbirawuli okimanyi bulungi owakula ntalo z'amayinja konta nkudde okuyomba kimanyi owadde mpisi wa ssentala bale tulefuke owa nti nkudde zaabike nakulemye okutembeeya ebizigo zze ku nze bidibe o tulefuke owa nti nkudde tweyuze nakulemye okutembeeya ebizigo zze ku nze bidibe okuba omugagga tekitegeeza nti atenyigiriza abaavu omuntu omujoose n'olekawo katono nannyo netteko osambye omukazi gwonnanga omufuna naye nze twetadda tetwamanya ensonga zaffe era ne twawukana mbulungi simulabe gye ndi ne bwe musanga muwa hei era nafuna omulala ebyange na muntu obyaggwa okusooka okumwagalako enjagala mmanyi oba kyonnanga kulutalo lwakukyawa bennina kuba bansussa obungi ate nsire gye nava ng'olwo ndituuka ddi gye ŋŋenda bw'okula obubi ne bw'oba n'essente weegula bweguzina nti ate bw'okula obulungi naddala nga nza bakwana b'okoowa kati nze kyekizibu kye nnina mmake kye nsaba mukama nnyambe weesiimye okuyiwa ensimbi ng'ate gye weegula gye nkooye kiringa mmindi afuuwa mbw anyweza obufumbo bwe nnankya omusanga empiza alya ng'ate ateeraguza y'abiitwa njigga nsimbi ogomokana bakazi nga b'enkooye b'ogwira kale tulepuke gowa nti nkudde zaabike nga kulemye okutembeeya ebizigo zze ku nze bidibe o tulepuke gowa nti nkudde tweyuze nga kulemye okutembeeya ebizigo zze ku nze bidibe sajja mukulu bwana gundi kitewe wakatiibwa naawe aha bonoonkuba amasasi ng'olwobeere ku nsonyi koowe omwavu bwe nfa mperekerwa miranga nettyagiribwa oziikwa singa abagagga temufa za wonna ali ekyangidde mu bwavu mbwovuga mmotoka ya bbeeyi akalekeera ku nkyogibuuse nvuga ya layisi mbuulira awannema okutuuka n'onnyamba owasooti atakyalina nannakabega abaakusooka n'onyooka nga neewange gwe nnina eka yanoba wa fredi lukenge nga lukenge tampala nanze ngwira mpola mpola waali mpadde ekatiibwa gundi namukuuma oyo bulungi kati onsuza ku minkekeera abantu balamu entasiima ninze nga bwe wansuubiza okunzita ekyo n'ensi ekirinze poliisi ne balooya bange bamanye ensonga ezo bulungi ndikwatula amannya lwe ndikomawo katonna nzitagalinde kulinako bwino omutembeeyi ku gye nvuddewo atali muwoomu babayi kale tulekuke owa nti nkudde zaabike nakulemye okutembeeyi.